This is Mazingira Yetu Radio.
Empower and inform.
Proudly powered by Sound 34. Sound 34 Media. www.sound34.com.
Dandora Walsi is a CBO based in Dandora Phase 4 near Dandora Dumpsite. The organization is engaged in an innovative waste collection scheme named Takabank. Mazingira Yetu Radio had a chance of having a chat with Dandora Walsi's chairperson on a number of issues regarding waste management. So, habari ya mchana?
Poa sana, Sam.
Yeah, naitwa Sam.
Okay.
Naitwa?
Mimi naitwa Ken.
So, Ken, hii mtaa ni gani?
Yeah, hii mtaa ni Dandora Phase 4 na penye tu kwa hapa sasa hii mtaa penye tumetulia hapa inajiita Dandora Walsi. Dandora Walsi Phase 4.
Na cheki place iko ni neat compare na huko kwingine yani na kuna kitu inafanyika hii place. Ni nini inafanyika huko hivi?
Jo manze ni passion yetu ya environment ina to drive na ndio unaona inafanya yani ikuwe neat hivi. Si ni kikundi ama vijana na tuko vijana 18 wenye wako ndani ya kikundi. Tho kuna vijana bado wengine wadogo wamaliza form 4, wamaliza shule hivi. So hao pia wako ndani lakini tho bado tujaweka ndani kabisa zini ile ku registration process nini. Of which tunakaribia kudu. So ni vijana kama wasita, of which ni vijana tunawork nao pia hand in hand. Yeah. So hii ni kikundi yani kwa objective yao jo ni kuserve community. Na kuserve community sana sana tunawaserve kwanza environment. Of which hata ukiangalia tunajaribu ku make environment with that aesthetically pleasing na get yeah so ndio yani passion tu ina drive yani
na kwa group mademo ni wangapi
yeah kwa hiyo group tuko na mademo watatu wale active yani unajua
amuni mademo ni wachache sana compare
yani watatu unajua shida na kuanga kati yetu na mademo huku ni kuwa mademo wako na ile inashia una get ile sense yani tukianzisha kitu yani wengi wao wako unwilling yani kujoin na kufanya lakini hata sisi tuko a bit privileged kwa tutapata kuna vikundi vingine hata wana mademo
na mko na plans gani za kufanya mademo waze kwa join kwa hino mbuli initiative mnadu
yeah really ni kuwekeza maforums yani tuna create awareness umuhimu ya kujoinismu vikundi una get kutake initiative kama mademo tuko na hizo maforums tumekuwa nazo mingi kuweza tu kusensitize tu mademo
so history ya Takabank
yeah.
Niambie story ni nini Takabank nini kwa sababu vile nilikuwa nakam niliuliza boy fulani anipeleke Takabank na akaniambia huko vya kunanga bank yeah G bank so ningetaka kujitaka ni nini Takabank
Takabank ni kaniyo parameter yani tumeleta kwa sphere ya environment una get ya ndio tuwezeshe ku manage waste na ina manage waste pia as in ina leverage yani kwa technology leveraging technology and then community organizing yani una get so Takabank serves as a collection station whereby my consumers as in tuna target my households yani hata wewe tu yani tunajaribu kuonyesha yani hiyo saa mwenye natumia ama hiyo brand yenye mebuy ukamaliza content yake una get so badala ku discard tunakuambia jo hiyo trash iko na worth yani angalia value yake after use una get so value yake after use tunakuambia jo ebu ilete kwa Takabank na ukileta kwa Takabank ikiwa yani wewe una point una get na wewe kwa kuwa point hizi points zako zikia accumulate pa kutosha kuna venye unaweza redeem yani una get so ukizredeem una get kitu kama ka giveaway unaona so hii giveaway tuko na giveaway ya stuffs mingi yani tuko na food and drinks tuko na upande ya electronics tuko na upande ya personal amenities yani tuko na hizi sanitary towels kwa madem una get so tuko na mpaka na hizi ma headphones you get na tuko na mpaka na hizi ma ushanga manini zimetengwa tu bado na hizo through kwa hizo ma waste na get tuna introduce hiyo ndo tuweze ku install sense of personal responsibility kwa watu tani una get ndio watu yani ndio tuweze kusave pia mazingira yetu, tuweze kusave mazingira yetu, tuachie mara mpanda dumping. So tunakuambia leta hizo vitu kwa taka bank. Ukileta kwa taka bank, so taka bank ina act kama hiyo collection station. So taka bank itazihold. Kisha zihold, so unapata ni njia sasa mwepesi ya recycler. Sasa recycler anaweza kuja on board, anakuja direct kwa taka bank akizichukua. So that's why tunasema tuna deal na recyclable waste. Okay, tuna deal na recyclable waste. Zenye pia ziko branded yani. Tuko na Dasani, tuko na nini, tuko na Coca-Cola, tuko na maziwa, hizo malato, mafresha, manini. So hizo zote yani ukishazitumia tunakuambia yani usitupe hiyo sana. Ilete kwa taka bank.
Na initiative ime said how old is it?
Initiative kwa sasa hii inakaribia mwaka, because tumeanza last year December and I can tell you for sure yani Kenya medu yani mosu kwa environment yani sikizi unaona yani hata ukitembea Dando. Ukitembea hapa Dando utapata vitu za kutapaka ovyo ovyo haziko.
So ni kama households ngapi mmeshika so far?
Yeah, so far tuko na 154, hata ukiangalia kwa system yetu 154 households zenye tushashika. Sisi kama mavijana wa Walsi na wanataka tudandora. Yeah. But then again initiative sindo tumekuwa mapioneer. So sindo tunakaa kama template. And so far I can tell you ya kuwa sahii imesambaza mpaka tushafikia sahii wenye tuko na 26 taka banks zenye zina operate na ingine shafika so far, as far as Nakuru. Again. Yeah, I think tume inform vijana enough. Tuko na ingine kama neighboring community, tuko na ingine Korokocho. I think Kombe Green wamesema wako nayo. Again. Yeah, tuko na zingine Kidrai, tuko na zingine Dagoreti. Again. Kwa Kibiria. Tuko na ingine juzi tulienda bado kuna zingine Kibira. You see? So tunataka tu zikue as many as ndio pia tuweze kusaidia mazingira yetu kama Nairobi. Mm. Yeah, kama city.
Na per month unaweza collect like how many tons of plastics?
Yeah. I think now sasa hiyo italingana na pia na group. Italingana na group. And operation mechanism yao ya operation pia. Yeah, because unapata watu kama sisi kwa sahi tunafika ile stage yenye tunaweza pata hata 1 ton. Yeah, tuseme kama za polymers 1 ton za hizo makaratasi za nini per day. Utaget. Yeah, so that's why nasema ina depend pia na mechanism zenye group ime set.
Yeah, collective waste.
Yeah, collective waste. Utaget. Yeah.
Na so far the challenges gani ume experience kwa hii process yote?
Ya challenges zenye ziko ni ya kuwa moso manzezo kwa marecyclers. Talent kubwa ni kwa marecyclers, ziko tunapata yani marecyclers wana kuton board na unapata pricing prize yenye wanataka kubai nao hiyo maybe hizo plastic ama hizi ma plastic bags get is the one za makaratasi unapata yani hiyo price I warrant 48 as a group get, because unakuja kupata yani maybe kuna recycler nakwambia yeye anataka kuchukua plastic za PET a kilo na 12 bob na unapata unapata hii kilo na 12 bob unapata hii kilo na 12 bob unapata yani hii kilo hii PET ndio ifike kilo unapata labda ni hata 100 plastic bottles unaget. So unakuja kupata yani inakuwa yani lazima utembee kutoka hapa a distance like yani I don't know niseme 500 meters ama sijui ni 1 kilometer ndio upata hizo 100 bottles, that is ukitembea, you see. So unapata yani pricing zao imekuwa mbaya, of which mimi kimimi naanza kuwa na hii feeling ya kuwa I think it's high time sisi pia kama ma collectors wa Nairobi tukama up na association yenye pia ifike pale pia tuweze kudictate market, you see.
Na nafikiria kwa sababu kuna ugumu gani mkifikira ku add value kwa hii plastic, sababu instead of selling the plastic bottle kwa hawa say naweza tafuta shredder ni shred hima hii plastics ni kuuzia kama iko in powder form.
Okay. Yeah, challenge. Yeah, I think hiyo pia hiyo pia ni kidonyesha ishara kwa mind zetu. But now challenge inatokea ngasa ni capital, you see? Kupata hiyo dough ya shredder. Ubai shredder ndo yake. And then pia you see bado kuna yeah, I think hiyo pia ndo challenge. Capital ndo upata hiyo dough ndo ubai hiyo shredder ndo kwanza tuna, you see? And then pia it pia space. See, and you see Nairobi spaces ni limited sana.
Na so kuna support tu mna get kwa gava or kwa county government or any support from any?
Yeah, not really. Unapata gava yani so far unapata gava awajadim maybe hii kazi yenye tunadu that awajadim special. Na get maybe your sense but they were ingia. That's why I think we need like those forums zenye gava wako ndani ama hizo maneno za juju tujaribu kuwaelezea na ndio tu make your sense yeah Kenya Taka Bank yani what because me I see Taka Bank ina come in as a solution yani you get
na how can I put it naweza uliza so far na hizo ma manufacturing companies like Coca-Cola hao nyona produces plastic bottles have they come on board kuona this initiative because you are collecting their waste.
Yeah.
So how are they concerned about it?
Yeah. I was starting to the brand owners. I think ndio tunaanza kuwa kutakuta moja moja because you see bado tuko kwa naweza sema tuko inception stage. Bado ndio tulianza so unapata bado itawafikia sana wengi wao. Ma producers wengine nadhani wanajaribu ku show interest but bado hawaja come in waka actualize ya. Tuna work hand in hand kwa sahi na CAM Kenya Association of Manufacturers and I think I don't know if you're not able to say DAP to reach out our brand owners. Yeah,
so if a brand owner is to come, how can they be part of it? What value are they going to add if they come on board?
You see, when talking of managing waste, atuwezi manage waste peke yetu, yeah, because tuko na ma producers wenye wana nini hizi samu si hao ndo wanazi produce. And sisi kama wanunuaji sisi tuko tu hata na hii content tu ya ile you see, but then again tukishamaliza content ndio maana sisi sawa tunazitupa tuna discard
yeah.
But then again ama producers awananga mpangilio ya the end of ya hii nini nimetumia ku package nao hii samu inaenda wapi, you see? That is why now sisi kama Taka Bank tuna come in tunajaribu kuwa hold responsible. See? Tunafikia ndo tuweke responsible ikuwe. Atuzi talk of waste na tunacha producer. You see, hiyo hakuna kenye itakuwa tumedu. I think government pia lazima itwakishie pia political goodwill hapa. Because hata kama ina need some kind of legislation, ikuwe. You see? Yenye pia ina because waste is a menace by the way Kenya kwa sahi. So
seme, I'm thinking like a legislation yenye ina mandate these producers what take care of the product from the source vile inaanza hadi vile inaisha. Kazi yetu sikotu ni kuuza tu inaishia hapo.
That is
yeah.
Inafai kuwa hivyo.
The responsibility of taking back the product.
Yeah. Inafai kuwa hivyo. And taking back is a product wanafasa washikane na is my youth groups kwa ground. That is why Taka Bank sasa tunakam in. Tunasema washikane na sana hizi my youth groups zenye zina Taka Bank, eh? Ndio sasa waangalie hata kama wata take back kwa nini ikuwe hivyo.
Kuna issue nili notice na ma recyclers, kuna plastics planners wa chukwangi. Especially hizi za maji, kuna hizi chupa za maji zinotunu ziongo kwa mat. Mazinjua hizo ndogo ndogo hizo. Wanasema angati they are too thin yani. So to me, no, not even if you collect how much of them, no wanazikata, I don't know what you can do.
Kama hao wana produce kitu nye wanajua yezi, ma recyclers wana nini? I mean my recyclers wanakata kuchukua then wanatusaidiaje, you see? That's now ndo tunasema sasa au ndo sasa wanaongezea system yetu sasa kuharibika zaidi because au yani au tu wako tuko ile tu au bora tu produce but awangali after production then hizi samo zingine zinaenda wapi?
So in 5 years time from today unaonda mtako wapi taka bank?
Shoni crazy. Mimi naona tutarevitalize status yani ya status yetu yani ya mazingira vibaya sana. Tutaibadilisha yani sisi tumekuja kuoverhaul hii system yani. Tutaibadilisha vibaya sana and I think italead yani watu kuwa that responsible sana. Itakuwa yani hadi wewe yani ukibai chupa ya maji yani ukitupa mpaka msana anakuambia yani boss unatupa yani unatupa unga yani wewe. So hapo ndo penye mimi naionea when the German and do yani itakuwa yani hata kutakuwa na samu fulani yani wewe ukishamalizia tu unaenda unaitumbukiza pale ukoshua na hiyo kampuni hiyo wako na hata kama ni 5 cents zako itakuwa 5 cents zako out of that product. You see? Mimi naionea hapo. So venye naionea hapo ndo maana nasema jo side time sasa sisi kama wa Kenya saidiani. Naona hata yani hata mimi mwenyewe nikitumia maji niko sure maybe 5 cents zangu ama 1 shilling yangu inaweza kuwa hapa. So ni direct penye yani inaweza kunatakikana ndo nipate hizo grant.
Sasa tukimalizia, una message gani kwa county government na national government? Kusema kuna county government, kuna NEMA, kuna Ministry of Environment, ni nyingi.
Mastakeholders wetu wote naambia jo I think it's high time now it's high time to say DNA ku revitalize status yetu sana sana kwa issue ya environment. Yeah, ningependa ku call upon even the county government because county government nasikia wanasema the socio economic challenge ya kwanza moja kubwa yenye wanapata ni lack of capacity ya ku manage waste. Na tunawaambia hey you look guys now sisi kama mavijana tumekama up na tumekuwa that innovative. So na ndio tunakuja na taka bank. So I think it's high time county government wa embrace na watusaidia ku actualize hii kitu venye inafaa na si what to realize vision ya hii kitu. Yeah.
Poa bro, mshukuru sana sana sana. So all the best man.
Thanks Joe Sam.
What me get to? Much left and left. Ni kama clash and soul just you con it. Toka chini.
This is Mazingira Yetu Radio.
Empower and inform.